studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Nera tati lewru octobre hitane 2016 jenna yamde soki do studio tamani sakiraabe kala ko bayrindir e ko jam tan wodi Umar Waygal yottinan taw do kabaruji di nyaloma hande no on kompetite wiide jande de fuddan le mali fu e mangal mudun wattu jononobe ko litiri wiide sisili cubaade hitane hikande hollitinde wiide yalla jandan nyiba le leedi meden di kolliti wi de do jande dum warta fuddude kasen le sa halleedi meden di dum réseau tumbutu gawa kanye e kidal walde janginobe gombe tobe be kolliti do e pudda murter mabbe balde didi dum woni murter de fudda nyaloma ko de kolliti wi dum woni sukabe dido neddo goto lamido gube murtude gonde sa halleedi meden di tutama asawer jabbe nonde do bomako do be do sukabe pijanno fa won neddo gardo so yaade mabbe figol ballon dun sukabe ngala duubi sappo e jeddibe kolliti wiide mali hebi galuube kawi e cioppi be ngatti dum en baddi didi kenen e cioppi hebi baddu goto sekirabi wono sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di batte radioji di fagasa bismillah modon e hedade kollitinde wiide nyaloma hande o sukabe kani fuditinde jande dum won miccintinde on wiide tan jande hitane 2016 2017 leleedi meden di wattu jono lawmo heji kide hen sisili keso be mbibe ngadanno be ngatta fu yalla jande nyiba leleedi meden di kanko ministre kuminido kabaru jande lele yirele nokko holliti wiide wattu jono be goddi le hen sekude datifaabe ya yalla hono ko be anni yiko dum hani fewirde le nokko kede kanko noddete do brete le mi togo ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Sama Seku
ce sont au total 3854
ndenno yo janginobe ujunaji tato e temede jetto e chapade njoyo e nayon ngoni de lamorde de bam e golle janginobe jande lire be anambara ujunaji tato e temede jeegomo e chapade jeegomo e jetto janginobe jande hakunere be anambara temedoro e sappo e jetto janginobe jande ekitingul golle be anambara chapade njoyo e nayo sappo e jetto ngoni be bama bangal jande kertade bangal butugul adad jangobe sabi rafndenagu o janginirde temede joy e chapade e jeegom do janginobe janginte atti kertaadi jande uditama li santuruji bamako kay kita nyoro joyla kati kulukuru san segu buguni e kutiala chapande jetti e jeena goddi dum uditama der kap gawo e tumbutu tidala leedi ndi lati sababu be leedi ujunaji temet taton e ujunaji chapande taton e gi yaadi der leede kerondirde e leedi mali e kanyadun e le raison gaji baler leedi ndi dum fu lati sababu jande ujunaji temet e jetton sukabe
vuli scolarisation de plus de 800,000 enfants
ndedo jande be koliti wiide fuditi tanyalom hande o le réseau ngaji goddi le saha leedi meden di dum won tumbutu gawo kanye e kidal le majjun dum won kambe walde janginobe wonbe tombe be mbibe puddan murtere mabbe nyalom hande no dum tati lewru octobre ndu be koliti wiide ndedo murtere hani wadde ton balde tati wattu jono be bisinabe joddo e lamo be kalde muude yalla himmeji mabbe an kuccene hore kede kanko noddirte dum Mohamed Akha Risa o kanko dum won jado kabaruji walde sagon tondo yimbe le janginobe le saha leedi meden di ko
dan jande fuddude nyende tati e nay lewru octobre ta yoron wiide jande hakunere kanye janginirde janginobe so tombutu so gawo so kidal fuddata nyende tati e nay lewru octobre ndu
sekirab so ngabbi do bemal ame ande galodo maydel tirto mijoji modo hello ame bemal ande gal min noddata face facebook e compte twitter studio tamani kollitinde wiide sukaabe dido on goto an jogi duubi jeegom goddo don jogi duubi jetti kany en ciuta asawer jabbe non de do bomako do wakande be do sukaabe ciutende hollitaabe de be gonno fijjude yobe bibbe dum won neddo goto laamido gube murtude goddo le sa halleedi meden di be ciutama le laamorde meden de jaati fa kebe famtade kede Muhammadu Sama Seku
ka halatan wonno e hakkunde yimbe le ngado be jewte do ande kesse luyde do reseaux sociaux fadde aba be do sukaabe godina ka kenyan ne min noddimonde o hebina hala ka holliti wiide gonga jaati sukaabe makko didon ciuta tama wattu 18h ciagal dum woni wonno dibbe ma do telephone mako e do numero mo yiyataake holitine wiide kambe jogi sukabe dandun ko yobbi so mo yidi beedo yoppite bangi goddo dun holiti wiide yimbe le ngadbe dum be anda ka fa hande wakkat juno ko antide andede so dum bandiyaku bolo ma so idum billi e basi goddo hakkune mako yimbe le yoga ka tajoren wiide kay sutagol sukabe heewa ka yiyade fe ne lamodo leedi malindi kanko mohammed usman o jati ana jaa e gubal habtongal cpa sahal leedi ndi kanko no kejaado fedde sema le kawtal hakkune bibbe leedi mali ngadangal aljetun
faande yambereji dum woni yituma wuridi fina tawa leedi meden din dima ko leedi ndibe kolliti wiide hono mali koobe gombe leedi france ndi wattu jono be kolliti hono metti mabbe no jam e deedere walda leedi meden di le majjum be ngadi kawrtal mabbe aswer jabbe non de nokku noddirte do paris le soudundu noddirton bourse du travail wattu jono kere do won kanko noddirte do anna touro yo gote gombe leedi do walde ko mo halido hen do faccitango mumini sendebu
min cuɓɓiki occili o yo fa ɓiɓɓe leydi mali gomɓele leydi ndi e caggal leydi ndi anda wiide tiiɗalaji le leydi mali yettiki ɗo woɗɗi ko ɗum fuu woni sababu tiiɗalaji ɗi torraji heɗɗi ɗi gaddata kañe dabareji heɗɗi kanɗe ɓamde tiiɗalaji ɗi ana hani humcande hoore fandagal kawrital ngal yo fa hakkillaji ɓiɓɓe leydi mali ande ɓiɓɓe leydi ndi kana fey domude keƴaɓe laamu dawranaɓe kamɓe e koye mabɓe kani hinnade ɗum ɗum jaati woni ko tewtete e ko yelanɗe leydi mali yo homo fuu hollita miijo mum ɗum fuu ɗum wattene hakkille sallah haala kala ɓingel leydi mali fuu ana heɗɗe
walde humini noon yimɓele nayoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi wattu joni o kollitama wiyeteɓe gondi e sawre ɗum wono mawɓe gomɓe ley nokku oɓe ɗiɗo golleji fuɗɗi to suudu mabɓe ndu to jaati wattu joni o ñawuji kewɗi garan sawrede ley hen faɓe ƴeyalla hono ɓe kani ƴewirde ñawuji hono yimɓele gomɓe le leydi meɗen ndi cawi mawɓe gomɓe ley nokku oɓe noon ɓe kollitiri wiide keɗe kanko noddirteɗo docteur Maimouna Traoré o komo haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
les consultations que nous réalisons c'est pas seulement
wona batte lewru pabodiral ndu tan gol ƴewtugol gilla hitande 2015 suudu kumanindu nayaɓe ana waɗa ɗiɗo golleji mere mere fewde nayaɓe ngala docteur ene hewɓe ka ñawuji mabɓe kewɗi kamɗi fof jeegom kay ana kuncana hoore ñaw ɓernde ñaw guite ñaw ɗaɗi e ko nandi mum en nde wotere nder lewru woni ko docteur kabaru kibbi kay warata nden adad e ko heɓa e leygol ƴewtugol kala yimɓele nayaɓe garɓe nder suudu ndu ana heɓe
toutes les personnes âgées sans distinction
fiigol ballon le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide sukaɓe meɗen ɓe ngala duuɓi sappo e jeɗɗi wakkati jonoɓe keeɓi ngalu saabi de ɓe kawi leydi en coppindi ɓe gatti ɓen baddi ɗiɗi ɓen keeɓi baddu goto le ko ƴaɓɓino ko nde pinoɗo bomako ɗo nde dum mali watti ɓe baddi ɗiɗi ɓe keeɓa e fe baddu goto
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurneɗen ƴeweyallol on ne le région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran nokku noddirteɗo en songo wattu joni o yuɓɓo inɗe ono yimɓele kanɓe wattade gomɓe tonɓe ɗum wonde ƴewtede le commune ngaji jeegom gonɗi le laamu en songo so wona nokku noddirteɗo tala tayi wattu joni o ɗum ɓe ƴewtoto ɗum wono yimɓele ɗalɓe adduna ɓeno inɗe mumen kani ittirede e yuɓɓo inɗe te ɗiɗi toon fa hannde nen gardanɗo kati ɗo le kabaru woteji walde humnino hono kabaru no rewɓele ɓe kani wattirede e yuɓɓo inɗe ɗe hollita wiyede ɓe jeehi to kati to le majjum wattu joni fa ɓeyal hono sari yawol ngol numéro muɗum noddira 052 ɓama ngol le sappo e jetti lewru décembre ndu ngol ɗo sari yawol han tabirede le leydi meɗen ndi wakkande ɓe jahanno toon nde baale politique fa yettoyo baale haalanane rewɓe kañe e yimɓele haalanane an gonno toon sey wurute gardam faɗo kayiɗoɓe mbi projet kesa ɓangi toon wakkati joni kamɗo haɓude e talkako oɗo projet waran tawede le leydi mali mourtani kañum e niger le majjunduɓe ƴeyalla hono kabaru yirwere hani waɗir ton banggal dabaji kañum e ñaame fa haare yella yimɓele gomɓe tonɓe tampereji muɗum ana ɓuyto dondiɓe ɗiɗogal mum saɗaji leydi espagne ɗiɗo le heƴoji mabɓe wakkati joni ɗiɗo golleji waran tawede le commune ngaji nayyi e laamu kay o sey iwrute garan timmimiren faɗo kuthala ɗo hollita wede wakkati joni bureau mabɓe keso gonɗo to kuthal to ɗum wono commune ngaji ɗi oɗo bureau gonɗo to kuthal to kañum heyɗintinaɓe kolliti wiide kanko noddirteɗo Sakane Diarra o heeɓi toon ngaalu o heeɓi ko yaata yimɓele capanɗe tato e ɗiɗom jokkuɗo e makko noddirteɗo Sekou Kanté o kañum heeɓi yimɓele noga e nayyo wakkati joni ɓeɗo yimɓele ɗiɗon foof ɓe kolliti wiide ɓe dokkidiran juuɗe fa ɓeyalla hono ɓe gatta ɓe golla yalla himmeji sukaɓe jokkolɓe gonɓe toon ɓe ana huncene hoore sikiraɓe hollitinde wiide wattu joni o e ƴewan hono kabaruji moƴƴi joguinonen ɗo beete hannden ɗi ɓe kolliti wiide ɗum won jangguingol école ana hani fuɗɗude le leydi meɗen ndi ñalawma hannde o sisili mo laamu o ɓami wakkati joni o ɓe mbi yalla jandare ñiiɓa le Mali gol do bantu gol jande dum wattale sa halleedi ndi hollitinde wiide region gawo kanye tumbutu e kidal yimbe le gombe ton jenginobe be kollitide ben fuddan muttere mabbe balde didi nyalom hande o de do muttere fuddan won nyalom hande o jattati lewru octobre goto lami dum wono gube muttude golle sa halleedi meden ndi hollitande suka makko didon ciutama do bamako do be do suka be gonno fijjudu faabe ciutale lamorde meden de gol bolole nokko wattu jono be kollitide mali hebi ngalu jabbi ki yaadi yeso be de kenya be kawi leedi noddeten en cioppindi fa nokko noddeten Addis Abeba lamorde mabbe tonde jaati hollitande be ngatti baddi didi Addis Abeba hebi boddo goto sekirabi wonno sembe kabaru di min jogino do be tande di min jooti on sanne hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam